It's your boy Resby. At first tule nipenda bure, kutaka zile sat zangu god za shule. Ulitaka mene fana nena we, shetani ya kinisaka mimi ya nikose. Nina reason ya kucelebrate, fashion 5-4 mime name great. Zina woga mime zina fear, kama David once tona shani pair. Na shukuru pota mime nimevuka, kamba za shetani mime nisharuka. Isaia 54-17, ile weapon na kipanga ya panguka. Na shukuru pota mime nimevuka, kamba za shetani mimi nisharuka. Isaiah 54:17, ile weapon na kipanga ya panguka. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David once tuna shakupe. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David mawe moja shakupe. Hizo ujanja zako zimepiga muam. Nishagundua Kenya wewe unapanga, una come to steal, kill and destroy. Una make sure vitu zote zimescatter. Ole roka nene kuonete, diretoro haha niye dikomete. Zitatoka mbio, zitatoka teke, nita stand firm, tage kege. Isaiah 41:10, kwangu ndiyo verse, inafanya mimi nisi tense. Your strength, nina reason ya kucelebrate. Passion 5-4, mimi ni mgreat. Sina woga, mimi sina fear, kama David, once tuna shani pair. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David, once tuna shakupe. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David, mawe moja shakupe. Inama inuka, shika mawe then zungusha.
Tena
inama,
what?
Inuka,
twende.
Shika mawe then zungusha.
Twende.
Inama,
what?
Inuka,
tena.
Shika mawe then zungusha. Inama,
tena.
Inuka,
twende.
Shika mawe then zungusha. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David once tuna shakupe. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David mawe moja shakupe. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David once tuna shakupe. Dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, dunda na mi dance uki praise, juu kama David mawe moja shakupe.